sinze kusinze omukwano mama guno gwansinze gusinze omukwano mama buli kimu kyewaŋŋamba nga nakiganula ku omukwano ono yenamwagala enga nemala ndaba tamwagala saati mama natamwagala naŋŋamba guliku omukyano onze mulekoyo mama emwoyo wange bulamu muveeko jukira ge wanjigirizawo kwagala naŋŋamba buli gwe mbasobeza mwetonera ogwe wanjigirizawo kwagala jukira ge wanjigirizawo kwagala nti buli gwe ndibanjagadde mwagalira ddala mwagalira ddala nayagala oyo nga buli kyayagala kyenjagala ddali nayagala oyo nga buli kyayagala kyenjagala ddali oguno gusinze gusinze omukwano mama oguno gwansinze gusinze omukwano mama buli kimu kyewaŋŋamba nga nakiganula ku omukwano ono yenamwagala enga nemala ndaba tamwagala saati mama natamwagala naŋŋamba guliku omukyano onze mulekoyo mama emwoyo wange bulamu muveeko mami benjagala bandidde benesiga bancaye sabo ntekeko mukono mpangula balabe chambe 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 wagala wa wagala nzi ereza magala katunda wange nyongera magezi oguno gusinze gusinze omukwano mama oguno gwansinze gusinze omukwano mama buli kimu kyewaŋŋamba nga nakiganula ku omukwano ono yenamwagala enga nemala ndaba tamwagala saati mama natamwagala naŋŋamba guliku omukyano onze mulekoyo mama.